mulimu nayo olino bulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byona byo byayala abaana b'abantu byabasukuluma olinga talina muntu ayinza kuyamba musenenene luli abagwangamu amaanyi gwe wabalabanga n'obawa obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula bo ba yesu tomulese kuba gutimpe gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba mukama ate yagamba talikuleka olimulaba mukama gwe mulimbye tokaaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alikola ono mukama gwe ggamba mulabi ng'alwana entalo weerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda talimba oyo mukama teyenjisa teyeerabira bantu be mumwomwoyodamu amaanyi olimulaba mukama gwe mulimbye tokaaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alikola ono mukama gwe ggamba mulabi ng'alwana entalo weerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda talimba oyo mukama teyenjisa teyeerabira bantu be yakuleka naye nze kimanyi n'awataba bizibu tewaba buwanguzi mu bizibu manya kwagala muno mukabya nti ye muno ddala nze poliisi yatukwatako lumu kolwo lwe namanya nti mukama nfaako kale toggwamu ssuubi mukama akola ne mu kaseera akasembayo dawudi yamuwonya goliyasi ate ye danyeri yamuwonya mpologoma amanyi olumwa naye sibwa olibe ebbanga lyonna n'awalikuwonya weyawonya omusajja ayobu manya nti mukama takeera ate era atakeerewangako okukola wabula mu biro ebituufu obwobwe budde ye bwakolera jjukira olabe mukama gyakujja ewala eyetendika na bino by'olabanga ebinene alibikuvunusero lyerabira kati mukwano ddamu amaanyi totya mukama ali kumpi naawe obwo obujulizi byona by'olaba bw'olijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essanyu okutali buyinike naye emirembe tunuulira oyagaba essuubi atasasula bukyayi naye okwagala olimulaba mukwano gwe mulimbye tokaaba taziika abaami era kumanyi abakusekerera balaba baleke baseke abamenyi b'emitima bakuba bambi
ono mukama kugamba
wenkugamba oyo
werinda webatagambe
linda ko
linda yori nakato
linda nawe
tarimba
tarimba mukama
teyenjisa tera bira bantu
tera bira bantu be
asoranyo
Oli mulaba mukama
Mulinde
sebo Nyabo mulinde
Aba kusekele
abalaba jari
Toba kuba toyo
amba Mareke
Ulame mukama mwanukuli Ono mukama kugamba
We mkugambo yo Yalwani ya Daudi
Mulinde weba chakambe
Mulinde tata
Mulinde yori na katona
Asora nyo
Tarimba
Tarimba ngako
Mulinde mkama teye njisa Teera vira bantu
Teera vira bantu